Wow!
Ay, 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 la, 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 ay, 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 ay.
Bend over, bend over, bend over, bend over, bend over, bend over, bend over. Bend over, bend over, bend over, bend over, bend over, bend over, bend over.
Machete.
Leta watoto wanyonye pina colada. Watu wameminya ma Prada, Gucci matara. Wase waliomba vitara kisa vibara. Vyuma moto nyuli nyuli sio viparara. Hapa kunukia utuli usilete arara. Meza nisoma ishara kwa manyabara. Tizi tukampala tukutane uko ni kuparadiso.
Bend over, bend over, bend over, bend over, bend over.
Tunavuna ujue ndo tulo lima. Na shamba liko mjini hapa mzizima. Washamba hapa mjini ndipo napozima. Mango ima wanisomi zitungo wima. Tuko ndima, mangiri ma. I'm chilling in the counter with a sugar queen. Mimi Mars, asiri bars, asiri gaz, asiri gaz. Fionza mabaki, funza mawaki. Flow na attack, Illuminati.
Machete, machete, machete. Mapimbi na kata, machete. Wanafiki na kata, walete. I say, ambia mawaita, walete.
Wow!
When we show up, machete. Tukitokea, wamepotea.
Mwambia kizingua, tuna switch. Nena ndizki skari ya Salim Beach. Askari wapo lakini wazimi mziki. Atari hapo ni kwamba mabosi sisu. Tembeza mwenge unawaka paka boko. Na tukitokea ndoli na hapo panda yoto. Mboga zote mbuchi chini baka yoko. Swazo biashara soko moko. Kilo mboga ni biashara. Target ni Ankara. Ambia hizo bebe zita lose. Tukiama hapa ni muamala. Shonta tawala. Na novi suvikali toka juice. Baby kina mtu natuangalia. Hadi najistukia. Usijali. Uko na namba moko Tanzania. Shingo pira kifuaka rise. Topa miaka mia. Kujiachia. Sijai ku